hapo zinakuja. Nana nakuja. Nana mapo zinakuja. Watoto 2000 ndo mali safi, nyie wengine mashangazi. Watoto 2000 ndo mali safi, nyie wengine mashangazi. Cheki walivonyoka, chuchu sasita, wazuli wamenyoka. Chuchu sasita, watoto 2000, pigia kelele. Watoto 2000, vigele gele. Nani kasema watoto 2000 hawajui kujiosha? Nani kasema watoto 2000 hawajui mapenzi? Nani kasema watoto 2000 hawajui kukatika? Nani kasema ai! Nana mapozi hapa, msichana mwenye bikra yangu wewe. Nana nakuja. Nana mapozi nakuja. Wapi meneja Mikanju? Ulipo nipo baba. Ucho, una kitu. Wapi madam Lilian? Salimie madam Jenny. When is come to mbadi? Wakuache baba.
Uyo let's go, yo, let's go. Tumbadi, tumbadi, let's go, let's go. Tumbadi, tumbo, yo, let's go.
Wapi tajili ya basi kiyogyo?
Let's go.
Anaitwa Fetiki Kisa.